bado nafanya kieleweke pia unaelewa. Nashukuru wazazi baada Mungu kipaji nilichopewa. Adui atafutwi mbali tunao mitani. Kila siku naibiwa kwanza mchunguze jirani. Chafu ni tatu, jenga zako hoja. Japo elimu ala saba usikose point hata moja. Hizi ni fiatu kwa mistari yote sio moja. So when you see me just salute, I'm the real soldier. Eti wana tumuogope kisa squeeze katuna. Juzi pia kachimbana biti na hizi mtunduma. Loba zambao chocholoni sombele tumpaka nyuma. Inakwele mana mna tupola tukisha zivuna. Mwenzenu ngumi silushi mulize Mr. Producer. Ba doctor pia shahidi stejini waku kinda. Timbago ge kwa mic navu achinja. Mwaramusha mana toka juzi meji kunja. Kalili mdundiko kama hipi mekushinda. Ama sokota lasto kazi tingishe kwenye lege. Kasi kujadili ya wenzenu kwaya kwaya mepinda. Lafu kumbe pia mna ndoto za super staka bichede. Adui na mwombe nja sapa na mkaribisha. Uruma zangu zina niponza malengo kutafanikisha. Mabaya na kataja po flani tele na bisha. So kwamba na jishtukezo kauli zako zitakuwa ibisha. Thanks Lord, I'm a border boy classic. Much love to my hood, that's BBC. Mindo mkweli wongo wako utabaki. Mnojita wagumvi levengu geuka meno ya fisi.
I used to be nigga mbali kuwa na mkopi joa. Na mkopi mangweze imo na faridi kubanda. Man I had a dream since before. Ya sim janja kutaking over and over. Mikato ya crossover na sabari time. Niko na rhyme I got a friend. Cause I had a dream. Even little keys know my name. Here came and drop it. I'm thankful legendary. Japo mziki bado hauja nipea kitu nataka. Nilianza kuandika form 2007. Niko form 4 na kumbuka wanangu lokuwa nao kwenye seiko. Na mshukuru Mungu mepitia machungu kaya depo. Majungu alikwepo japo wapisho alikosa soko. Mungu akisimama pande wa kwetu mambo ni yetu. Tunafanya yetu macho ya watu ya tupi stress katu. We dream chesa like me we get deal. We pay P we stay real since born till. Now we focus kwenye cheddar we ghost rider. We cross border bila ya how my stakeholder. Mna wategeme kuibadilisha atmosphere. Mini boss pia anytime neza kwa vimbia. What's up? All the time to meza kuchana was a tragedy. Bottom line ikuwa na vita ngumu kustymedy. Battleground ikuwa na tisha la penitentiary. Neighborhood walisha disi mziki haulipi. Na kaza buti mandishi kwa piti na tema city. Bado seleweki eti hayuzi hainunuliki. Stories enu fake hazi nitishi sitetereki. Na mtazima fegi round hii bitch kama Cardi B. Na wa mimi niya kama offset bandit. So brainwash chill out. 4-4 military gang let's go get up. Nite iko pata claim. Slip horo kubi. Kupotea kwenye mdundo ni ngumu kuliko molo lipokulia na wanangu kabla ya mjika soro haujawa confirm.
Nyatari kama mbogo dogo sijeleta shobo. Mziki kwangu mwali na upa mimba vina dabo. Natoa tindi kari feki usije pige chabo. Mindo swali usuji ulize pige desh kama lado. Mama lini ambia kaza buti maisha safari. Na bado sipa nduki niko nduki mwendo mgangari. Siwezi fuga chuki snichi na wapige chari. Kisanga ndiyo hiki nenda home wapi abari. Utamu kwenye biti humu vibes imeshona. Misi kama tiki chenga nyingi Maradona. Mimbishi sio niki mimbishi kusaka dora. Na wacha watamaniki na wadhuru kama ebora. Nwafanya kasadaka na wachoma kama kaya. One man army wao kundi kama kwaya. Na wao sifa nani level hizi watakwaya. Na siwezi kulitaya gwala wao ni iko sawa. Niko still na maniga sina deal na mambwiga. So kiniona pita mbari kauna kriza kikuda. Amani na busara inaitajika kwa mabuda. Huni msara pisha njia we msariti kama yuda. Sina magwanda nite private general. Madem wakibongo wana peace ya vigodoro. Kipenda low body una peace ya vichochoro. Kutowa draw mina kupa peace ya kichoko blow. Tazama mbere ya nyuma ya namana. Kuwa fande kama sele palo sau na pobana. Ondoa kwere kaza buti mtoto wa mama. Raifu chenga kama pere wendo back chunga sana. Booth kumechafuka nite rap ATM. Na leo imepasuka na itafika kila sem. Kono pressure sijaribu bolo pige self na madem. Juzu naitajika kama picha mini na wa zoom. Ata baba limwambia swezi legeza katu. Kita kunialibia tu mecheza rough. Acha utata na kuambia utawaweza watu. Wasta nimekamia leo kisanga chambo kumeza chatu. Na roundi hii situ kipi sija kipitia. Underground king ye yeah, McQueen situ meni sikia. Mlianza juzi leo mnajiona master. Chonu puzi wena wenzako na wakata. Na nandika huwa raka kuwa paka. Mana nimetoka chini ndatafika juwa raka kuwa saka. Mawake wa marapa okay wanazigua. Masaki yadi mpaka o bako wakishua. Mini mtoto wa uswazi I know I can. Nina ndoto shazi so kubebeshwa kokeni. Mambo moto kazi azione kani vijiweni. Bado msoto na badhi yetu tuna complain. Niggas always keep it real. I still wait. Nikiwa jasiri I will make. Nafikiri ata kwa deal fake. Naeza kwa tajiri kama Bill Gates.
sioni haja ya kusinzia kama Hamza kalala. Kaja mkanivizia mnawaza tu kafala. Mani mini Chester, mtani mini Pesta, fani mini Hector. Mr. Beneficial tatamani tu kucheka, kwani unateseka, watu fulani shawafeka. Sio tani tu naleta, na pesa mingi mpaka natamani jiteka. Nataka Hamdaki achene, menikasilisha. I'm on fire man, paka nimezidisha. I'll be back again kama mkinikaribisha. Zile 10 over 10, nimekamilisha. Less than peace, cow wheezy. The city's like wow, that's what it is. Yes. Yes. Check it. Bado nina vanda, crazy high is your under baby. Magufuu wise yo ndo chata, better used to be underrated. Now I'm over decades, juu ni really ama drama zama za mama dede. Now na wanda JJ, shout out to my ex. Now niko na Y na Z kwenye mess. More place, nsahau kusu cash. Asa ukiwa na kushi na vibe up in a place. No stress, no room for negativity. Though where we live is so hard to be a primacy. Believe it's your activity, blunt a sound. Voice toka chimbo ade bavu ground. Na kwa place isajia kwa glassy kaya ka found. Yes, you better know that Boom Draw is the creation of the almighty. So such a so nice. Na kila siku tuna roll ila sio dice. Na yu kitu mbaya kwenye roll na jiwa sio nafs. Real fact every day, speak fact. Fanyi yako legacy we trend. Ish pass kwani tayalusha kata chase. Kipinda tunafura and tuna store to pen. Na uniko free kwenye freestyle. Na sio mduanze siye free kwenye free size. Na hizi vese zina fees kwenye hii class. Na hata biti kiwa diz minta relax. Kwa hii track, mina incharge sio dibaji. Kwangu mimi mtaji, kwako wewe hii taji. Toka tupo sit back, so lean back. Hizo kwangu ni starchi, stato kufanya uwe smarty. So ishwazi, sito dharau hii kazi. Ntapo ndoka mtaifanya kwenyu nyinyi iwe classy. A truth from the heart.
Take